Dalla B Production.
Oh, mama wamenyakumbula, ngikumbula ukuthi kimi mntanami khula ube yindoda. Umhlaba uyahlaba uma zumuntu ungashintshi nelinye lamalanga.
Oh, mama, won't give in.